Mama, just tell the black man he only want we know. Nebuta magico, baketo.
Obudde bunkeerera oluusi ne mulako wenzira. Hey, amabanja gantuuka mu bulago n'enjula nno kwetuganze. Hey, olumu ne nguma naye ngera fizi zibula. Oh mama, awo ne nzijukira ebigambo byo mama. Oh no 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 no, timwana wange obulamu kya bbeeyi oba mulamu byonna bisoboka. Era nyikira okole kuba omusajja yenna alya ku ntuyoze.
Oyo ye mama, 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 oyo ye mama.
Some kaja nga nyo kushule bataina ba mina yenze ngume kati nga mura gwa fere oguli mwensi goje bapfa basige obulungi bwenze mwana we kikasusu kano ne kano kafese eddoboozi line lisule wamwe mu mayumba. Sweet mama, oh sweet mama,
oh yo ye mama, oh yo ye mama, oh yo ye mama, oh yo ye mama, oh yo ye mama, oh yo ye mama, oh yo ye mama, oh yo ye mama.
Baby, you're my queen, I'm my king, mommy.